mana is song. No hate song. Baby wanga go pray for you, only you. Magudu thongo, bigambo birekezi nechidongo. Silo one, your waist, your waist, your waist pande be. Take it lead, make it high. Body pasi togo, li light in the back. Water come, we go banshi. Zekono ntuso kumenkana. Sirimba ngenda kubandana. Vyo nambia kole, vyo nambia kubwe. Veko, yechizada nchinye. Bishisha mbisike, nkola mekete. Hey, olu zimbi kuwe. Barigia tuka, nze tuko ntemele tuka. Njaga lanja uli, unaulira, sicha pipira. Sendi chidi manji nitika konta ina. Machipule ya seta gela ina. Barigia tuko ntemele. Wande senu nkuba si chachala. Ntambu defunye na kachacha. Ntumbido busungu wa shaka. We wanzi kiliza. Nengo baba lejula. Ebyo kwesa nyusa minse tabini. Jiseno mwinge mfula sabanja. Umutima nina kebanja. Come take this fall away. Massage the way. Barigia tuka, nze tuko ntemele tuka. Njaga lanja uli, unaulira, sicha pipira. Sendi chidi manji nitika konta ina. Machipule ya seta gala ina. Barigia tuko ntemele. Njaga lanja uli.
Awan Omalis crime.